simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo Ndinga ninga maigwanda na mira Simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo Put your guard down Watu wanabaha chuna madawa Iba nyota chuna majani kuku mabawa Leave alone wakulipwa kigawana Nilikuwa na sosi tukeki saitu na mabwana Piga dhafuizi ni zing Kese zangu zinararu Bili na degree you niko na kama degree tatu Vamos Niko na apia kuza jeneza online Na zote ziko kwa kadus Chik chik kusinaribie moody Unizaje pigati njapenda ni ya hoodie Toys o cladi nione goodies Imagine alisema she's a body plus foodie
Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo
Nile kado kwa meza intentionally Havuke nazo asione bravi Shingo imejaa muscles, nudos na mali Raisi kumdress tusihani mbali Tayari yako na mapama za sanka Nitilafu kumgeuza mama pama Exile sidala yoji chakaga kiandana Dressi na wanyua kuface kariana Lazimu tazama Kwanza before mechaliwa shakidaban Jirani nufala, tukingeltona nikitoko bravi alilala
Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima, Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima, Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo
Najifanya ni mezima but na mchungulia Kasha nitepa vitu sijai tumia Na muliza rada gani kanui kanui kadolap Anauliza rada kwani kwani utaki kula nyap Kasha ni wena hapa mambo vulai Nilimpigedo anko sam na kirai ati wapi Nilimpigedo rai Nmekushow marangapi rada chafu utaumia Lakini elko meiva figa na yo mama mia Next time wache fala next time fikiria Rada chafu grosu neki hata kamia Nimepaka nikumbaya leo nezangamia
Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo Ninga ninga maikwanda na mira Simu mezima Mike Ateli na usingizi after mechita kidenge dingo Usingizi after mechita kidenge dingo